אפרו ג'ם עם אופיר בלום.
Yeah. Thank you. jamu sangare na fa jamu sangare mi fa re re sangare so male ma haola
fa jamu fone
fly by re re jagite so my lema haola
de jam for de
hey
jam for ide re jam for ne so my lema haola
de jam haidara ne de jam haidara de re re sirifu so my lema haola
de boro for de
Senegal, the Terido, the Burukina, the Rera, the Malibala, so my lema, Aola,
the Niboro, the Rio, the Rera,
the Rio, the Niger, the Terido, the Cameroon, the Rera, the Nigeria, so my lema, Aola,
the Niboro, the
Kodowari teri re re we faransi so maele ma haola fila malo
ori
wali la dunya wa fila de ninte numu soso
ori wali
la dunya o jonde te horole bu
ori wali la
dunya wa horole ninte jonde umalo
ori
wali la dunya bo so de te kadole bu
ori wali
la dunya wa kadode ninte bo so umalo
ori wali
la dunya maninga te maraka soso Maraga de nunte maninga ulevu foli ulila maliba la Venezia
Ifa jamu fo, ifa ere jamu fo, ne so mele ma haola.
talking. Stop talking. Stop talking.
Stop talking, cause we heard it before.
xam xam ci yow aaye
boko waxe ñu gëm ko
lay lay lay
nani
lay lay lay
ba xam nga ni ci duggere nday bay fu lak fe de borom
lay lay lay
lo bëgg wax ma samba
lay lay
baye gëni askan lepp yow dañuy xaar ñewal
duggu ci sama dundu xam li may dundu ni sax yow li may dundu day yow go koy dundu